okusunsula abayizi abasini eyokuna bagenda okwegatta ku sini eyokutaano ligenda mu maaso wali mu kibangirizi ekyabannamakolero Lugogo. Omulimu guno ogugenda okulungula ennaku ebbiri ogutandisa olunaku olwaleero era nga n'abakulembeze ab'amasomero okuva mu buli nsonda y'eggwanga bataka mu kitundu ekyo. Musasi waffe Moses Sindaye ali mu kifo ekyatubuulidde nti amasomero gongedde okulinyisa obubonero kwe batwalira abayizi oluvannyuma lw'abasini eyokuna okukola obulungiko. Moses yaliyo. Moses,
wano ku selection olwaleero nga Ministry of Education yatuziza ba head teachers abaana amasomero gonna ku Uganda okubeera nti baselectinga abaana abagenda ku senior 5, naye nga ekiri wano ku saawa zino okuselectinga kugenda mu maaso, naye nga kati amasomero gano ge bayita ga traditional schools bubonero bwabwe batwalirako babutaiteninze kyenyinza okugamba, bo bagamba nti omwana okukola combination ya science afuna nga afunya akabonero aka AA nga abawala n'abalenzi balina okubeera n'obubonero obwo. Ge amasomero gano ga traditional gowulira Gayaza, Namagunga, St. Mary's College Kisubi, agogo gamenteininze era ng'obubonero buno n'obwamwaka oguwedde batwala ge bwe bumu nga bo bagamba nti nno wadde abaana abaafuna akabonero aka A mu subject baali batono okukompyanga n'abali abakohote yasooka nti bo bamenteininze kubanga amasomo gano gakalubamu, so olina okutwala omwana anaagasobola. Naye nga amasomero amalala go gasizaako ng'olaba nti gatwala obubonero okuva ku A ne C, omwana waba yafunya A B C bamulondera combination ne bagimuwa nga wadde ya science oba ya arts. Agasinga obungi gakikoze balowalinzeeko kubanga zino abaana abafuna A baali batono nnyo. Naye Ministry of Education yo egambye nti omwana afunye akabonero aka B oyo omwana balina okumulonda mu combination zino abamuwe combination agende akole subject ezo z'abanga ayise. Tulinza okulaba abaana abanaasigalira bo banaalagawa, naye ekyo tujja kukitegeera nga okulonda kuno kukomenkerezebwa enkya. Ku lwa Dembe FM Ndindaye Moses wano e Lugogo Multipurpose Hall.
Webale munaffe Moses Ndindaye.